ngiphethe kahle. Ungiphethe kahle. Ungiphethe kahle. Dalungiphethe kahle. Dalungiphethe kahle. Dalungiphethe kahle. Ungiphethe kahle. La vie standa sami izonika lonke uthando lwenhliziyo yami izonika sonke isikhathi enginaso enginaso ngicabanga we ngicabanga we
now I'm crashing to me I know you want my home.
Liziyo yami izonika sonke isikhathi enginaso enginaso yeah.